Wagwan guys, tumerudi hapa for another cooking session. So niko na mzazi kwa studio. Wacha wagote alafu mjuane nini tuko na la.
Wagwan, it's mzazi over here. It's good to be back with the hot segment. Nitaacha mdati apendele topic yenye tuko nayo leo.
So man, tulitoa first music episode a week ago and tulianzia na Kili Rap as our first episode in that segment, na wasee wakadai wanataka an East segment. Hiyo ilikuwa in the books, ilikuwa upcoming. So leo tutakuwa a bit of tunachukulia the drill perspective. So leo tumeingia East Kiplani, so we have like three artists. One is a group, three artists that will focus in today. Na before tufike hapo, kwanza cha tujue wenye tumekuwa. So wiki yako umekuwaje since the last time tulikuwa hapa hivi?
Wiki yangu imekuwa, it's been a great week, man. Tulikuwa tumeisha event flani hapo. We'll give you the highlights in our story. We met some amazing people. People who we talked about in the last episode. It was a very exciting event.
Shout out to Kutani.
To Kutani, man. Shout out to you. And I hoping that we'll meet like new people in events which are upcoming. Bado mtatupata kwa events kadhaa. We're still planning.
Mzee kutupata as the Fresh and Clean crew. So yeah, mi nilibambika sana na event pia. Besides that, school life imekuwa bado fiti. Personally, nimekuwa na an eventful week, naweza sema. Like the whole of last week, I was at UN Gigiri, there's a conference there. So my delegate nini ishoni mbili tatu. It was a very eventful week, alafu to top it off. Weekend pia kukakuwa na event ya tukutane. And maze, before we continue, we want to shout out all to our fans, our listeners, all those who repost and engage with us in various ways on our platforms. Big up to y'all. Pia for our last episode, the music one, shout out to Kanzu pia alikuwa amongst the artists we talked about, and he also shared out our reel. Na he brought about some fans, some new followers also. Shout out to him. So yeah, one thing tutataka kufanya na hii segment ni Kenyans, we've gotten used to like engaging music, especially from other places, that at times it people ni easy sana si waseme local kusikiliza the local artist doesn't seem as cool majorly, unless it's one of your homeboys or homegirls na ni msee mmekuwa mkitambua. Generally we are improving daily, but pia tunataka pia kukuwa na ile culture ya listening to albums, rating albums, talking about albums, buying also albums, any, because I feel like for an artist an album is a very insightful thing. Like msee anaweza kuonyesha thought process yake, akuonyeshe his artistry in different ways. What's generally your take on like albums, bro?
I think for the albums, it's very essential in the career like of an artist, because it shows like your work ethic and how much effort you've put into your craft.
Sure.
So yes, if I see an artist like removing singles, I'd be like, okay, but you need to like put out a project which will capture like the a attention of your fans, like to show your fans that you've been working. Like there's people who want to understand your mindset, what you have to put out for your fans, what your message will be. And for many artists, I think there's some artists who have seen that like they can put out a good album, but they've not put in like the work ethic yet.
For sure.
Yeah.
But I think so, piano is part of, the more you do something, the more you become better at it. Yeah. You know, I say singles like features work on, but like say to afanye a project on their own, ama pia mwaka incorporate others. No, na pia inakuencha pia another sense, but the more you do it, the more you na get better. No, nangani. Apart from the music only, kuna kama artwork, ya kama tuseme album poster, the name itself, mse pia, naona pia album ni njia unaweza captivate ama you sell a very themed message to your audience, to your fans. Na pia unaweza engage vitu kama, unaweza kuwa na this kit, hadi kuwe na kitu kama a message. Juu pia mimi naona music for the longest has been a very powerful tool of message. Na itaishi kubaki hivyo. Naona, mse pia, if you turn also air out a message, an album is a very, very crucial way to do it.
Yeah.
I think sa kuongelea what tunaweza anzia na like the two albums za Brooklyn Boys. So kwanza Brooklyn Boys, uliwajua aje?
I think everybody tu alimjulia kutoka ile track yao alitoa ya Nairobi.
Man is Stephen bro.
That you know kila msetu alijua because senye watu alikuwa ameintroduce na Brooklyn. I think majority of us tulikuwa shule. Lakini
okay, no. Wengine some people were in school.
Some people were in school. Say no time yes, drill was put like on the map kabisa. Say no, asesa alikuwa ameanza kufuck na this new wave of music like hey, Easter E flow ni gani mse? Hey, wakaanza kutoyo Nairobi siji tuka flow na ayo. Alafu saa kulikuwa na matracks kadha pia alikuwa ametoa like AJ na Mbright, kulikuwa pia na Kalamu. I think walikuwa ametoa. Kuna tracks zingine pia hapo walikuwa ametoa Spotify. Alafu wakaanza kuendelea kutoa like music. At first walikuwa ameanza kutoa like singles. Lakini after that ndo saa wakaanza kudrop projects like East Mpaka London, alafu Gear 5. I mean, not Gear 5. Big Boy Settings. Ndo saa tukaanza kuwasikia vizuri.
So interaction yako wa kwanza ilikuwa Nairobi. Mi nakuanga na funny. Zoso saingi, nimeambiwa say before watu lakini wanaonanga kaa njava. Mimi nilijua Brooklyn through okay, ni kuna boys wangu ilikuwa time ya COVID. Hiyo tena nilikuwa nimeanza wave journey yangu polepole. So nilikuwa naangalia place ya Durags, naangalia like vitu nahitaji for my hair and everything. So kuna mse akaniambia kuna boys fulani yuuza anaitwa Mavo. Kasema wazi. So tukaanza kubanja, akaniambia like ataniwae ana ndio anaweza pigia nini, akaniambia price, alafu nikamwambia pesa rani pata, nikamwambia Chamburu kana zafika inaweza kufiti, akasema ata deliver. So siku imefika nini mseme deliver. So mse mpera boss give him mfupi ni nini ana pressure, akachagua ma rag zangu ni wana mambo safi. Alafu sasa ndo akaniambia pia yeye upiga ngoma matime. Usaje tukashe piga beats kwa numbers hivi nini. So mimi kan naona tu freestyles kwa state kama ameka hivi kijana ni nini. Nipo sasa nikajo mzee na jina yake kama Mwright. Acha uji. The lawyer in me is coming out. So yeah, minka nika sasa ndio sasa you can level nika realize this mavo is Mr. Right. Never sana nikaanza kujaza sana kama Brooklyn. But sasa mimi sana niwajue as the group niwajue pia hiyo Nairobi. So far so good. Man, East mpaka London. Hiyo album ulielewaje kwanza? Ulipata message gani?
It was like a message they were putting out that the you with your drill ni ameleta sahi.
Mhm.
Ime sa drill ya East, let me say even Kenya. Drill ya Kenya. Mm-hmm. Sa it will reach like a huge mass of people. Is mangoma yetu natoa inaenda kufika hadi like abroad, it's going to reach like a large number of people, Europe, America, everywhere.
Nashangi international player.
Oh yes.
Adu kiangalia cover side moja ni East.
Yeah.
Ingine ni London literally. Mm. Like unaona like ase kitu moja kwenye ni bamba ni like pamba freshi. Like kuna cheki attire kama ni in blue or black. Wakona pia merchandise yao wa wenyewe. Like kuna wenyewe mbogi imejipanga. Na like the bigger family ya like Brooklyn Boys ni bigi. Na vitu walikuwa nifanya ni walikuwa strategic. Hiyo album unasikia positioning. Alafu pia sasa ukiangalia tuangalie kama features zilikuwa hapo. Like tulikuwa tumeona Brooklyn local scene, tumecheki singles kadhaa hapa na pale. Tumeona features kadhaa. Tukaona pia singles zao wakiwa like individually. Hiyo ni pia kitu kingine na ni bamba like AJ akona said yet kama AJ Everett the same. Alafu sasa pia wanakuja Brooklyn Boys bado wanaipiga pamoja. So ukiangalia kwa hiyo album kulikuwa na features kama Young Louis, kulikuwa na Maya Molo. Think bado Brooklyn G alikuwa kwa hiyo. Kuna udem fulani mwenye alikuwa mimba mwenye alipiga ni cut list kweli ama this Kenyan shoddy, she's also a rapper.
Silverstone.
Kulikuwa na feature gani ingine kwa hiyo album?
Maya Molo
tumetaja.
Bigiasa.
Bigiasa pia kwa hiyo album.
I think that ilikuwa tuwao. Bigiasa, Silverstone na Maya Molo. Pia Young Louis.
Yeah, Young Louis pia alikuwa hapo. Like all incorporate like ukiangalia kama Maya unajua venye nini ilikuwa nini ilitolewa like tracklist, one of the songs that I wanted to kusikiliza ni hiyo Maya like show us hii collab like it ilienda aje chini unachiki. Silverstone pia liko ingine ya okay. Biggs tumeona Biggs na Young Louis tumeona version yao kiplani na Brooklyn before. But like hii stuff ilikuwa acha tusikie this new flow. Just as unaangalia, we want to see tunajua mnapiga rap drill, ni flow gani mtakuwa mincorporate Maya through it. Silverstone acha tuone mnaweza kuwa mmecook nini. Like hii album mi nilipea 10 out of 10, not gonna lie.
Na pia wiki nyingine mbama na Brooklyn, like you can see like there's a significant growth in how they've produced, how they, as in venye wanavaanga, kuminye wanarokingi nayo. Adi unachikin like kuna hiyo 12 o'clock boys, jika ushayona.
Na,
like,
kiasi kiasi.
Hiyo crew yao nye wanarokingi like na mwa
bikes.
Na mwa bikes. Peyo production ya, uneza notice like a significant improvement in how they produce their videos compared to hizi videos nye walikuwa natoa kitambo.
But I guess story ya video ase amekuwa on it. Juu kiangalia from Nairobi ase visuals zimeshikuwa legit.
Na wanaendelea kuimprove. Na pia initaje pia brand yao like their dressing, their clothing brand pia wame like wako neat proper. Juu nacheki like hizo hizo lukunya wanapiganga hizo mabag unit siko ushaona pia page yao
natambua, lakini pia jua kuna pia apparel ya Brooklyn pia wao wenyewe wako na kama apparel zao
so like ukicheki venye like wameorganize wamejiorganize to like as a whole when you are like able to work with those brands clothing producing it's a really significant improvement of our
also naona hii album hii East mpaka London production pia ilikuwa like hiyo synchrony ya beats na venye ilikuwa imecuratiwa like si tu kitu yes Kenyan but like siwezi sema ati nikawa na merge UK ama nini but ni kitu inaonyesha in any scene tuna top regardless like hii album hii kwangu ilikuwa flawless. Kenya na wish ingekuwa ni more videos from this album but ukiangalia pia vya zilitolewa kama hiyo ngoma yao na Silverstone ilikuwa na vida hiyo video kwanza ile ni like I say hiyo video alipiga unasiki asi tu ni unacheki tu asi yani ma superstar asi ana ni asi wako fiti mazee unacheki like hiyo video ilikuwa properly done since kama hizo za keja like zilikuwa on point hiyo video pia na Maya kwanza kwanza rate ni kwa na shida na yema alikuwa na siku nyele na mpua fulani hapa lakini saa like ukicheki Drina kutoka kwa block hiyo video naye ilikuwa yes ndio alipigia Nyayo kuna shoot scene zilikuwa Nyayo
yeah
like asi ukiangalia I wish kila ngoma ingekuwa na video
hiyo ngoma ilikuwa anthem
I swear
anthem G4
to date to date to date
nakumbuka kwa like hiyo song ilikuwa ile tulisacho yetu sad ile tulikuwa tuna launch like mini yetu saya kile satapata saa like hiyo song yetu tulikuwa tumesema like yeye ilikuwa enter kila msanii yake hiyo song alafu pia like during said the announcement hiyo song rosa alikuwa ameweka tu
ilikuwa cha word for word bar for bar inashikiliwa hiyo ndio the Kenyan anthem version ya inaitwa ile ya Lil Baby. Sasa ndio hiyo yetu hapa hivi. Ni ngoma gani ilikubamba sana kwa hii album?
Ngoma yenye ilibamba ilikuwa Nisikize.
Ilikuwa yako ya kwanza? Kama kwanza ni copy mzee.
Nisikize pre it was a fucking hit. I think hizo ndo zilikuwa zime like the also catalyst pia ilikuwa imenibamba mbaya. You know, those are like my three best songs in that album.
Mimi definitely my first one ilikuwa Nisikize. Juu ilikuwa like sikuwa na expect mnaweza piga kitu kama hii. Alafu hiyo song ilikuwa chill tu yani. Like when you twin anza. Alafu hiyo tu kuongeza sasa Maya on that track.
Kwanza Kenya
ilikuwa that was amazing, bro.
Kwanza Kenya ilikuwa imenishtua na watu. Unajua this is the problem of like Kenyan culture. Watu walikuwa wamejua Nisikize ni like an actual song after washatoa like video. Watu wako najua like Nisikize like yo Brooklyn na Mayo Molo.
For the you know the same for the unaware fan. Jumia nakumbuka tracklist when niliona nilikuwa nangoja kusikiza hiyo wimbo. Secondly, mimi yangu ilikuwa Selly. Yes ndo alipiga na Young Lui.
Young Lui yeah.
Bro. Young Lui ni msee mwingine pia underrated but say unacheki tu hiyo na ilikuwa ni uweka KDB ni Esther na ukaongeza yani to the best mid yani kila mtu tu ni passport yani hiyo kitu ilikuwa legit msee. Alafu like si ati hizi zingine ziko ngori like bro usikami section mimi na feel nani alibody hiyo wimbo msee right. Mimi naona after naweza sema Nisikize Selly XP ilikuwa yeah XP ilikuwa nganga like ni chill kuna wanasha pia rap in it Hiyo ngoma walipiga pia na Silverstone, hiyo last year bender. Like unaona ile ya msee unajua rent haiko due. Like ni msee anakupiga ana ile ya like nimetoka kwa hizi shida za rent kuwa due. Like mimi niko established bro. Like msee unasikia very confident flow. Like ukiangalia msee unasema ukisikia shit unasema eh umse bedeni msee amekuwa anajua Kenya kama kudu. Like nani ndo I guess alifunga ngoma. Right. Like unasikia it was a very mature flow for me. Hiyo ndo kitu naweza sema. Yo unasikia hapo. Don't put me on a test. Don't you try me. To top like that. Like unasikia umsee like ulikuwa just headspace yako tu ilikuwa tu legit ukifanya hii shit like how prove a point.
Kuna watu nye
like already is chako established. Wume come tu yani unatuonyesha I mini G kwa hii shit.
Yo msee na ini mzi like hadi pia tuta rank like drillers at one point lakini mi M rate penye nimeweka.
Umse na yako.
Ni yomo artist nyo unaweza penda kulaikona like thought process yao venye wana creating like
exactly like ukuwe na wase studio mse. Alafu nani tu sidhani nani ya shake wa moved in anyway.
AJ.
Umse tu nikaa tu anakuanga tu amengoja tu kuambiwa play and like umse ilikuwa tu legit yani. Wase wengi walikuwa amebambika na hiyo album. But then tena unajua tu, as always as fans and people who enjoy music, one can never be enough. So, maybe it took a while, but eventually another one came. So, B-Boy Settings. Hii album naweza isema ni album ya 2023 na bado 2024. Because that's only drop. Alafu pia tuangalie, awase, wana drop in yao pia inakuanga strategic. Jupio time East mpakalana nilitoka. It was a very crucial scene kwa industry ya Kenya. Na venye ilitoka hadi wali before itoke nakumbuka walikuanga on a podcast wakiongelea. Like marketing pia say na strategy yoni iko very on point.
Yeah.
Na it is very commendable because of, if you see hii crew ni fully functional. Manager wao ni kijana pia. Pia ni msanii. Ako pia under the bigger family ya Brooklyn. Like, this a young man. Ana sana kuja kutuonyesha. Yes, there's a notion that young people yada yada. But, tunaweza kuwa pia na wa shit. Tunaweza kuwa na wa business. Ukiangalia from visuals, production, management. Ni wao tu wenyewe na ni young, plus other younger. Young people wana do this shit nse. Lakini wangale muzo na piga ni so mature. Angalia East. B-Boy Settings sasa. Yani, eve of a new year. Okay, yes, kwa December 31st. Sijui kama wasewa meongelele hii album as much, but I guess tu, msia keta niuliza yes. Brooklyn Boys ni nani? Mina kwambia tu kachi ni na mfinia tu claims.
Let me put you along game.
Let me put you on some game, nigga. Weni, ingoma hii album ulisikia ukasikiaje?
Niko sure pia hii album, a lot of people don't know about it.
For sure. Okay, compared also to East mpaka London.
Yeah. A lot of people don't know about it. And also, the album here is a... Okay, it was a good album, but I also felt like needed more tracks because 7 haikuwa imetosha kwa album. Lakini najua ni like hizo ni vitu like production of the Brooklyn Boys venye wanafanya like wanasema unajua before kuna kwa na tracks kadhaa hadi before album itoke.
Unaweza pata
mmoja
nimekia kama 20
hadi 15 say. Lakini sasa kuna hizo pickups nyao sana sema like hii Ndo chitake. So I think do wali shortlist kafika like 7. But I feel like you need more.
naelewa hiyo ya tracks because we want to hear some new shit. But ukiama kui categorize venye iko hii stuff nayo ni cook msee.
Jumi at first venye nilikuwa nimecheck nilikuwa nadhani ni EP. Because
for sure. I love piano na from the first album walitupea a longer track
so nilikuwa na expect the same.
But I guess ukiangalia mimi naonanga mimi upenda kuchukua each nini as on its own. Jupi ukiangalia as I grow I can't remain the same. That's definitely one thing. Na wameuza a larger album. What if to cook a shorter one, tunaitendaje? Junae, on the side of music, kiangalia tuanze kama kui categorize. Hii album ni mimi nazaeka B-boy settings one, alafu East mpaka London 2. No doubt. Features zimekuwa, I think there are only two features kwa hii album. Young Louis
na Brooklyn G.
Na ukiangalia pia man, kuna reason mbona Young Louis yako consistent kwa features. Na kitu tuangalia Louis. Hii album mimi kwenye ukweli, tuseme nilirate. Kama hii nime, tuseme hii nime ipea 8. Nini naeza ipea 9 bro? 8 na pa East. B-boy settings na ipea 9. Any day, anytime. Mimi kwanza, if there's one thing naeza sema, stood out for me kabisa is the production wise like puta hizo beat ziko kwa hii album crazy.
Kwanza I don't see kama umesikiza hiyo producer, there's a producer with worked with like a lot and umesikiza like tracks zake hadi kuna track yenye like hadi Brooklyn Boys ama Emirate ama kuna ma Atiska Silverstone like wateka tu like ataipost kwa page yake anaitwa Badman Bright.
Badman Bright mmecheki.
I'm saying produce video production, music production. I'm saying example. He's one of the like top producers kwa hii industry ya Kenya mse. Mse
pia kwa kazi mse.
Ako kazi mbaya.
Mcheki industry manze ina turn tu mbele ya macho yetu tu pole. Ni time ya the young and try now.
Na yomse ukimwangalia hadi hizi dani producer yake.
Mimi sina kwambia.
Shout out to you.
Yeah, dia kwa alikuwa ame link right. Na ma Emirate. Mimi this aleni chapia stories za music nikisema wagwa. Like na say to you mama mse. Hii album ukiamua kuirate mse. Kuna kwanza tuanze hapo no skips.
Kwanza
no
skips. Kitu ndo kenye kwa nimetina hii album ni venye. Hii stuff ni like kani hooks like kutoa like industry munga na Emirate seems
nilikuwa nifikia hapo nikuulize swali fulani ya hooks
munga na Emirate mse yani bro Emirate anatoa like hooks crazy so hii album bro kwanza hii album inaweza pia 9 9.
Ngoma yako ngoma gani ulisikia ukasema
Germany. Ai, Buddha. Emirate na aliwa your track mse. Ati drip ni ya Germany.
Mse.
Hey, crazy.
Anani tamani. Miss. Kwangia ukweli. Mimi the song for me ilikuwa vertical. Na ujue like for me mimi nilisikiliza album hiyo tu vimepangana. Mimi sianzangi ati sijui. Mimi sijanye hiyo story ya sijui mix ama shuffle play on album na vertical like nona venye tu hiyo beat lianza. Nilianza tu kupiga tu kichwa hivi. Like sijui pia niseme napenda chill rap ama aje but hiyo stuff hata nani hakuwa ameanza kuimba. Not hiyo tu beat ilianza hivi. Nikasema
kuna
sio nilikuwa nimesikia Germany pia like Gear 5 hiyo album yao venye ilianza tu na bang pause kasikia Patient kasikia Charlie Chaplin nikasikia Kill of Germany nilisikia vertical nikasema nilikana nimepata ngoma yangu ndio hii like hiyo flow ilikuwa ngori
mbaya
alafu unaweza ona message gani Asi alikuwa hii album unaweza sema ni gani Asi alikuwa anajaribu ku put for as per your understanding.
Mi naweza sema I think ilikuwa message sidhani inaweza sema like a specific like team ye walikuwa na put out, lakini like walikuwa na dai kuonyesha like it was like similar to the East Pakalana, lakini sasa hii walikuwa wameconcentrate tu na like East mostly kuonyesha like hii like the drill ya wana put out ni like indo sa the shit man.
Mi think pia napata hiyo pia mi nikuelewa like ini album ilitolewa si wakuelewa like sawa mmetusikia mnatutambua but like bado hamtujui like sikieni stuff junae polite rap fire hooks like kutoka tu ya kwanza mpaka mwisho msee. Mikia, I think kenye sijui exactly what was behind the ama what was in the back of their minds when they were creating all of this, but like from me ken ilipata na hiyo b-boy settings ilikuwa more of a like zoea the household rap or drill section as sisi like nile ya like sikuprovi anything. I already did that before. We are here to stay. Kama haukuwa ushakubali hiyo, it's time you catch up and now get to it.
Yeah.
But like features, I don't know man, I think pia features haikuwa mingi juu alikuwa na dai. Ni yao yao tu. Like ni unarusha ukipata. Hey man, Emret anarusha, Eji akirusha. So like ukiangalia ina pia uangalia from other things amefanya. Kama ukiangalia single zao zingine ni nini ilikuwa inafanya inani okay, sipendi ati kutuanisha ama kuisolate as groups, but unaweza categorize AJ as nini na Emret as nini, ama tuseme hooks as sasa hiyo chorus na verse delivery unaweka yupi kwa una prefer nani ya kupigia hooks nani ya kupigia like a verse like maybe rap.
Sasa mimi naona wacha ni anze na AJ kabla ni kwa Emret. For AJ like I think yake ni like drop to like verses like you mse na hiyo section na Amivia like kuna verses zingine tu nasikianga like AJ mse naye alikuwa hapa, lakini for like Emret anaweza balance yote, kani hooks ata drop the best shit, kani verses ata drop like some crazy shit. So
naweza sema equally
as
hooks pia nani pia anaweza drop juu pia nani AJ pia ametupa couple of choruses huko kweli kweli, na pia okay equally naweza sema they both can do it but kuna tu nini flani Emre tu later chillness like kuna level kawaida ya chill alafu sasa extreme to that like tu chorus naza flow tu nayo na nini like easily. So personally nitaacha Emre tanipigie the hook na MJ TMJ AJ come on kini ya pia na jona za mita MJ mse God Steras. So AJ man verse umse ni mzi bro, but naona hii like napendanga wase wana feed off ama wana compliment each other. This is a perfect duo, it's a perfect duo,
lakini ase wakiput in like the work waendelee kufanya hivyo. Kwanza mimi nangoja like kusikia like their own personal albums yametoa like Emre tu ameamua tu atoe yake, alafu hizi tu ameamua tu atoe yake. Hiyo shit itakuwa crazy mbaya.
I say mimi na nasema like Kenyan scene kaja tambua Brooklyn bado. Uko na shida. It's high time you understand. Alafu mimi nasema people need to take time to listen to music. Like sikiliza ngoma kwanza mwanzo mpaka mwisho. Mi kwanza kitu ile ni bamba pia na mi vertical ile ni bamba juu. Ili nigonga as a fan, as a person pia. Juu pia message nilipata kwa hiyo ngoma ilikuwa pila. Like tu venye tu ilianza. Either you love me or you love me. Like your stuff pia ilikuwa like pia ilikuwa na nisho. On the life sasa situation. Ukiangalia sasa pia show these relations and everything. It's very easy to get hooked up on some weird ass shit. No stuff pia. Nilikuwa na relate on a relation status. Ni like sai sisi invest my time kwa place haiko rewarding. Sisi enda mahali nionyeshwe dust bure. Like lazima I make it make sense. Pia on the artist level nilikuwa pia na hiyo ngoma on that. Ni ile like ni either unipende ama unipende. Juu niko tuko hii scene tunaion. Kama ukubali tumeion, ni ukubali tumeion. Like tuko in it. Hatuko hapa kutoka anytime soon. Alafu pia na feel kulikuwa na deeper message pia in it. And then like also like relation status nini nini. Pia Louis pia alikuwa on some deep shit pose. Juu pia alikuwa like aliongelelea budake, grandma. Like kuna tunasema you take time and listen to shit tunaweza kama kujua pia msanii wako. Na ukielewa from some things unaweza ona mbona msee uko hivi na hivi na hivi. Think tunaweza sema like one or two singles ndio tuweze kurukia Louis juu nikaita kwa a flow from tu kutoka B-boy.
Na pia B-boy kuna pia nimenoti kuna ilingo pia kwenye booking wametoanga. Like wase tu wameget kufuck with like hiyo lingo tu nya. Yeah, wanatoanga hadi unapata ile sijui mabadi sijui kutoka West. Wanaitumia tu sijui mpoa sijui hey bro.
Bele mpoa ili hatu tu wana tu kukukivo. Sa hii imekuwa bot, imekuwa household name buda. Wana zasema achana na the album part. Kuna singles na feel ni kazi ilikuwa album kivyake. Nairobi was a mafa kama. Hiyo kitu kama kuna kitu inaitwa kukua kuwekwa on the map. Ilikuwa hiyo shit. Like kuna point ukiangalia weke tu sijui drill nini Kenya. Kama si Nairobi
hakuna stuff ni. Lakini kuna hii controversial questions jika watu wengi wanaonanga like that picture of Brooklyn. Kuna kaa Brooklyn ni like magangsters in a way.
Yo mi naweza sema yo ni kukuwa mtu mzee. Yo ni kukuwa mtu mzee. Ju dress code haimaanishi anything. Ushisikia sijui wasema amekula na mashanku wapi nini nini. Kuna inspiration behind that. Na ukiangalia kama una interviews na nini unaweza kumkuelewa. Kuna time kuna nini fulani aliongelelea mbona over venye over. Ukiangalia wako na inspiration from wako na reason why they are doing that. Na ukiangalia for them Brooklyn, the Brooklyn family is really really big. Juu wako na other artists under it. Kuna wase wako kwa hiyo juu pia uangalie pia wase like before the money, before the music. Okay, before the music naweza kuwa tricky juu music imekuwa, but seme like big time walikuwa wanafanya biz kama kuza bado like luku and everything to date. The family is large. Na ukiangalia fashion in its own self, there's fashion pia ni kitu ya kuspeak a message. So kufunga nini haikumiza nika inafaa kuentail a bigger picture than what it needs to. Ingekuwa easy kama kuna actions leading to a various direction, but no. Alafu pia ukiangalia, naweza sema pia ni PR bado pia kiplani. It's very easy. Nikuena, hey, wale wase walikuwa na va blue na black ni kina nani? Oh, unaitwa Brooklyn, naonda umetoa Nairobi. Mimi pia nataka kuvaa hivyo. Juu ukiangalia era naye, venye Nairobi ilitoka, hey, from then on to date, kama hiyo bag ya parrot. Karibu kila kitu siku hizi, wasi tu wanapiga. Nao ni inspiration tayari. Kuna msi tu anajuanga. Like, kuna bigger picture. Nao pia liko mina sema, it was a strategic move. Pia ni very easy to identify brand rival. Unaangalia, oh, even if we're in a camp. So, kuna ya part ya kuelewa kaa gangster, lakini, inge kwa easy kwa neva mara ya kwanza, but like, yo, siweko. Ngoma ziwe na kwa, kwaza kuna sigea jifaya gangster, lafu misha siku ni picha ya sniga.
Mi siyezi, sijai yu picha like, kaa like yo gangster picha, kuna maba zingina na drop like, those G-Ops, ini, K-Ops, lakini, like, ni uwa tu kuimagine, like, yo, crew ya Brooklyn ka, like, yo, magangsters, chiku, kuchokuru, roll na ma, guns and stuff, ama, ama, kiso. Lakini, sai, tunazingia, like, singles, niya me droppingi, singles niya shai drop, niya tu, na fuck na mba. So, mi single nye ili ni bama mbae, like, this stuff nilikuwa nimeikram bafo, but adi sayi neze yeka niseme tu, niime tu yote, kideja huu. Bro.
Na wambia, tukayo ilikuwa na enough hit. Kuna album za siya sija hit your design. Yo kitu ilikuwa massive.
Mbae. Uneza sema single yako ilikuwa gani?
Mimi. Okay, nini ilikuwa a fire single, but nuna pia link operate kwa album, yo dini kutoka kwa blog. Okay, Nairobi pia definitely ilikuwa mahali juu, but sijui kama neza zi place on the right place, like pamoja, but najua Wild was a crazy one. Pigalin ilikuwa crazy.
Pigalin ilikuwa
mbaya. Pigalin. Mina kwa miyo kitu ilikuwa mtu. Oyu unashina TV tu mabega. Kiyo video ilikuwa moto msi. Zemi nasema yo. Location. Wata nisema yangu kwenye kweli. Location. Location ilikuwa fire msi. Jiyo kitu nakumbuka. Wow. Sayo nasema yo kitu ilikuwa anytime. Adio wa sewa kena. Prana nyenye concert by the way. Mniache performance ya location. Iyo mi niko na yo. Your staff, AJ told us, location 25, na, Buddha.
Lakini pia, mikuna track nyeza sema, like, today ku measure, like, creativity ya M-Right. Sikize kalamu. Bro, yo msi ana flow. Eni unasiki. Yo message yake, flow yake. Kila shit kuyo ngoma tu inaenda tu, like. It's just vibes.
But pia kiangalia, see, yeah. Like kuna pia ma. Okay, pia sijiko umeskill the ak habak.
Ah,
Emret pia yu alikook, msee. Nani pia alitupiga a fire thing, msee. AJ, PSG, mina kuambia PSG. PSG nae nani alikook, msee. AJ alikook. Hii freestyle pia alipiga icons, ilikuwa some fire shit. Naweza sema kuna feature ile ni bamba sana kabisa. Hiyo video sidhani kuna video ya Brooklyn nime play kuliko hiyo shit. Hiyo collab ya Siwa Saida na AJ Good Morning Africa. Wow. Hiyo shit na ilikuwa fire mzee. Junilia like unaangalia mi hata visuals na ilikuwa safi. But like kwanza weed heads bro wase hapo hivyo cotton candy mse yani hakuna kitu tu inakuweka kwa mood kwa shit flow pia like wase wawili chilled walipatana wakakook mse ukiangalia pia nini flani moja yenye ilinifunga macho nikona but they are my boys pia like as I may go big time bro like asi ako serious pia niyo collab yao na Kagu na Young Louis. Goodbye.
Goodbye.
Goodbye was a fucking mother. Kwanza beats, alafu hiyo nini venye kwanza alifanya some dope ass shit like ya stuff ni tangwaje ku sampling hiyo ngoma. Eh, ilikuwa legit mse jua kali hivi nini. Kwanza venye nandanga hivi kidogo then unarudishwa kwa kina Sanaipei kidogo kidogo. Hiyo tu beat yanguke hivi. Hiyo ilikuwa a very, that was a very mature project. Like kwa sana kuonyesha man. Yo, tumekuwa naja, tumekuwa kwa naja, grind bro.
Mimi nakwanga hita wa Kagwe lakini on that day
sinyo. Bro, Kagwe, Kagwe za, Kagwe za legend. Yo
song venye ilikuwa ime drop.
Kagwe ni legend.
But me kenye production ye nimetia Brooklyn ni No Hook. Inyo alitoa na Spoiler. Yo shit ni crazy like ukiona venye ame organize like yo video venye iko hadi ukicheck like look nya amepiga yo team ya alikuwa amepiga sijui ilikuwa hii Nairobi railway park
railways
like, railways sunny like unaona like
change check nimecheck mimi nasema my best video I'll still call it your last year bender like bro. Si unajua kuna ile upcoming na kuna up and coming, kuna upcoming, kuna mse alikuwa rent is due na kuna mse like bro I want this shit like every time say like your stuff ni bamba mbaya like ni ile maze superstar upiga video na kai hivi mse ama na fuck fanya shit kai nisha pigo like ilikuwa some fire thing. Hiyo pia nini, hiyo kolabo ya Kagwe, Brooklyn, Young Louis. Hiyo shit ilikuwa amazing. Young Louis yako na flow. I think ndio tuweze kurap up hii episode ya leo, tunaweza ongelea Young Louis. Alafu, tulikuwa tumepapas kuongelea Davaji, but I don't think tutakuwa tumempe enough justice. Think tu tunaweza sema briefly, but tunaweza ongelea Louis, ndio sasa tuweze sasa kurap it up. Pause. So, Louis, what did you do Louis na ngoma gani?
Me, Louis nimemjulia tuna Brooklyn because I've had, sija pata like project yake solid nyoneza mengage na ye vizuri. But I've skimmed through like some tracks which is hard. Zingine ziko YouTube, zingine ametoa na features. There's a Brooklyn Boys, zingine na Big Yasa. But hiyo mse niko sure akiamua like kutudropia a solid album.
Umse, aya ya.
Young Louis, ahey. Kwanza, anibomanga like yo voice yake venye tu ina sounding mse.
Manze.
Si like a forced, kuna, unajua kuna accent kini unasema.
Kuna sana jaribu. Bro,
you ain't him, never. I bro, itakata, lakini like ya Young Louis, like, unasikia chi mse like ana flow tu.
Mimi umse na wana memrank viba. Kuna venye pia nakuanga so biased. Okay, mimi usema the first thing, sidhani kuna mse yako na flow ya Louis. Kwa hii Kenya team. No one. Like Kenya Young Louis anazafanya, mimi naona ngani yeye solo anaweza do. Yeye stuff inaweza sound cliche ama tu ngori, but umse na anakuanga amenibamba pose. So mimi ndo nijue Louis, yes nilimjua through Brooklyn, but nilimjua through a freestyle. Kuna freestyle ana kwanga amepiga. I think ukiona hapo M Right, AJ, na sasa Young Louis. Okay, Louis pia kuna venye pia usaga ija change sana. But bro mimi nakwambia, hapo ukiangalia AJ na M Right, hey bro. Hapo naona niko show ni zile siku rent was due mse. Yo stuff nuka nimechiki YouTube. Yo freestyle I think ni ulitoa. From that kuna snippet zilenda kwa ngoma zingine. So ni Mbred. Walikuwa sijui radio station gani. I think Mbred ndo alifungua. Na yo freestyle ndo ilikuwa gani ile pitia. Ati. Acha nikumbuke hiyo flow venye ilikuwa inaenda. Ilikuwa ni ngoma walitu I think ilifeaturiwa sasa kwa East mpaka London. napata words alafu zinapotea. It's a very famous line ya Emirates.
But mi na cheki like for sijui kama naona ka lui ni joke kama shit kayo, because lakini hiyo mse like akiamua kufanya kazi
atafanya kitu moja mse. Kitu moja kuna kuanga na tu kuna kuanga na two perspectives. Kuna the little we know that is released songs na kuna unreleased. Alafu Louis ako na many, mimi nimesikiliza ngoma karibu 15 za Young Louis. Umse ako na features mingi. Nilimjua kwa bas if freestyle ilikuwa inaitwa The Vault Cypher yenye alihostiwa na Jirongi na DJ Hitch. So hii nilikuwa nijuanga kwanza lile nini fulani ya umse uinyanga akipiga nduru kwanza, umse anawanga mwaficha. So Emirates ndo ananjanga hii stuff kazi ya kosea. So unapata nilikampia naja pia kitu moja napendanga na freestyle, which pia ningependa kusikia more of Brooklyn kama ile time alikuwa anapiga freestyle. Alafu pia Louis namjua ni mse apate hiyo rapper na freestyle anamchapa hands down. Oh, na nini ndio uanze hii freestyle AJ? Umse ni alikill part yake completely. Yo Arusha mpaka una Arusha jinsi una Arusha ni alikuwa na word flow MJ ndio alipiga. Hisi ilikuja kukua sasa ngoma.
Ilikuwa ngoma.
From nini ya Emirates kulitoke think. Asa ikakuwa ngoma mbili. Gini ngoma moja. Alafu.
Na makatalist.
So from me freestyle. Snippet ya pati ya nani. Okay, pati ya AJ, Emirates. Zilikam kukuja I think kwa kama like 3 songs. Louis. Ndo ni mjue nilikuwa like. Brooklyn amepiga kolabo na mse yupi. Jumse ni kasi mkenya mse. Jumse alikuwa na flow ingine.
Hadi mi nilikuwa na jua Louis.
Mi nilikuwa na shangaa. Jisa mi ni kitu nikipiga. Sasa kuzi nilikuwa na confirm. Nilikuwa nataka kusikia if Louis ataimba Kiswahili. Jupia sikuwa nimeza kumcheki beyond that. Nikakam kuwana umse bedeni boys. Ni mse ya koyo Brooklyn family. Yo freestyle likuanga moto. Man, No, tarudi kwezo siku za freestyle, like for the whole crew. Alafu sasa, pali sasa nilieza kurank Louis, iyo ngoma ya girl. Ayayayaya. Manana ate weishimu. Like umse, unajua tu, umse alinionyesha. Nilikuwa najua umse, rapping, he has a very, very chilled and mature flow. Umse akanipigia. Numa ningependa kuona album umse another 20 za kaji. Julia amenionyesha anaweza piga, anaweza rap, anaweza ku get into the field. Alafu ukiangalia kama okay, for most of Young Louis work it's on YouTube and most is through features. Ukitoa kina Young Louis akona se kama 808, jika ni 808 Trevor. Kuna se kadha amepiga na wao mangoma. But sa Kenya ningetaka sana ya Louis ni portfolio yake ya kama Spotify. Every feature amekuwa nayo anaweza yeka hapo kama singles. And then man, it would be the perfect thing umse akitupia album imwaka. Juna nimeona kama kwa stories nini umse akostu like proper. Jumi naweza sema the work is there, you just have to find it. But Louis nae as an artist ako solid. Alafu umse unaonanga venye 21 anakuanga the goat feature. Louis abu angalia Sally, angalia Goodbye. Mimi naona kwanza nakuanga na best opinion nini Goodbye. Mimi naweza sema Louis ndo ni bebe ya ngoma. Juu umse akunanga story mingi, mnataka rap na unapata rap. A very matured flow. Ukiangalia yendo kwa hii B-boy settings ako in 2 features, vertical na hiyo nyingine inaitwa strange faces. Umse amekuwa ajaikosa feature kwa album ya Brooklyn. As an artist pia individual singles nimesikia zake. Apart from Girl, kuna couple more. Like Louis is what he's shown us potential, he just needs to maze tuweke enough to as enjoy it. Yeah. Ni even as a fan niko more angry than happy juni, like this guy umse ni beast. Ningependa kukuona like enough siezi pata. But like
tupe EP.
Nipe tu EP man. Juni mesikiliza. Ukiangalia pia kama yo YouTube yake, uangalie features zimekuwa amekuwa nazo. Kuna growth yake. Nimeweza kuona kama an artist. Juu ukiangalia kama hii, kuna hii go yenye alipiga na It With Trevor. Hii freestyle alipiga After Hours. Kuna sasa
pia kuna hiyo track ya Hear No Evil.
Kuna hiyo Hear No Evil. I think pia alikuwa kwa Yes Bana, ile freestyle ya kina Emirates na AJ. But sasa like mi Louis amenionyesha so much potential. Kuna freestyle flani, kuna ngoma alikuwa amepiga na boys wake. Sijui kama ni hiyo alipiga na ite video ilikuanga mali huko and some trailers hizi ma container. Kuna hii Charged Up pia yenye alikuwa featured on.
Oh, hiyo Charged Up nimeisikia.
Kuna hii sasa basi. Hii Hear No Evil. Ilikuwa pia hiyo Hear No Evil ilikuanga pia Louis ali own your shit. Alikuwa featured but mimi na mumzi ali own your song. Like Louis is a dope ass artist. He's shown us a couple of times more than enough that another do your shit. Na hayuko so, hapo like for the games. Atupe
hoping
mimi si sema ati adumo. Just release music and keep it so, like Spotify and also other platforms. It's quite on near YouTube.
Say we're hoping to keep drop another segment ya Driller. Tunadai to drop saa like ikue atusemi like features zake juu most of
for sure.
Say most of the shit tumesema hapa
ni mende kupiga most episode mzima ya Louis to create album.
Louis bana bro, just drop the album
young. Alafu
umse to rank sa like album yako to criticize, to like skim through all the tracks and rank each and every one of them. Like we want to see your work.
Because you know Louis can give us a very enjoy an album that you can really enjoy. Alafu ukiangalia sasa for the bigger Brooklyn family, napenda venye tu wasi wako authentic yani. Ukiangalia hadi venye wasi wengia kama ni ngoma wanapiga pamoja wanasikia 5-8 wenye pia ni nili giuka pia phrase kwa nini kesho. Na unapata hadi si kwa like on the specific songs, even on others usikie kama ni AJ best rapper. Wow. Kuna ile pia ni inakwanga ni numero uno ama inakwanga?
Yeah, I think so.
Number uno kutoka hiyo. Emirate pia kuna Emirate yenyewe apigio tag ya. Like pia say adlibs meza. Louis pia yake kuna time inakwanga. Unasikia young Louis. Alafu mse ajuangi poses, hakuna stop. Ni namaliza verse yangu ngo pali beat naishia. Like say the bigger Brooklyn family is really really nice. Na say pia kushikana mkono juna like niko sure Louis akiazamua ku drop an EP or a project or an album tai akona more than enough songs zake and that also give us more. We also like to crudia and their freestyles like AJ, Emirates, Young Louis and like majorly artist. The freestyle game in Kenya needs to be back. But I think we'll have to talk about freestyles on a different episode. So I think to wrap it up, we can shout out Davaji Kiasi and then we'll do a proper segment for Davaji.
Yeah.
I think we can take the shorter album, which is Fields.
Fields.
Bro. Mi kwanza Kenya ilifanya kwa ni I wasn't familiar. Like siko najua naweza fanya shit hivi.
Beside the virgin, I think ni Kenya I think he let down the virgin marketing yake ya venye anachanga hizo albums. Because mimi niko sure kuna mangoma zingine aiswa nikianza like who play at like
Maze, Davaji. Una hiyo kitu ni moto.
Ni moto juu Davaji ni mseka like naweza sema akona feel unaweza kuna times yeye naweza sema kani atisoma juu anaweza geuka names hivi ageuke Central C kidogo mse like if can he had like R&B drill ki plan
maze mse R&B drill no mbaya no mbaya
GMC ni heartfelt message like to put out in a song mse MC will do a great job and also the production in his albums is just 10
fire,
out of 10
fire you all in field and also his single MC production akona ni ngori alafu mimi kwenye kitu nimba matuneo field ni like unaona tu message yani album title na message ni hivi like hiyo kitu ilikuwa for feels nothing else the sampling another to get man's album to any day but like
Mike,
the vibe pia proper
tumwanzia tu proper but marketing yake na nilikuwa nimecheki was the issue like the major issue pia nilikuwa nimech if you check like his social media platforms most of his work is put it out on his like second page 1000 streets so like hapo ndo utapata like tracks yake like ame post his work most of the time lakini is sure. Like kwa page yake ajeka like vitu mingi as much so mimi naona like akipata like management fee as a coordinate like how he drops his songs on YouTube how for he sure.
If you have to look at that thing, they all in and field was on Spotify and then Kiasi Haiko. I don't know if there's maybe some legal issues or manini, but man, platforms that are skilizing goma easily. You pip tafika, but like kunona, it's an the majority of people, maybe come Apple Music and like Spotify. You can have an uninterrupted play easily as compared to the YouTube.
Yeah.
YouTube tutafika and also visual. But like YouTube mina samanga, YouTube is a visual platform. It is easier for me to go through videos on YouTube than audios there. So on Spotify it unajapia and acha nifinye play nisikilize feel tu mzima hivyo. Bila kwanza you skip ad ya YouTube ama nini it's a few people who have gone for the YouTube premium ama nini I don't know if YouTube Music creators are copy the same flow but like Apple too on Spotify is a big thing but regardless of all this kwa map ya drill na nini nani yako huko juu Davaji so like maybe another pick a closing statement TV not to just have like wrap up
tunaguzia tu unajua tulikuwa mlikuwa meteta sana kuna watu wengine wako mefuck na east west rappers like Okili rappers but tulikuwa tunaguzia tu sasa ndio tunadai kuingia tu east tu polepole tunadai ku analyze vizuri. So for this segment, at least we dissect, we've checked out Brooklyn Boys and Young Louis. So in our next segment, they're just the East need a very, very, very large market. Kuna ma artists kada tezi like maliza wati like in one segment. So like tunadai kwanza tu like step by step tutaendelea like ku analyze more artists, tutaenda hadi wa Kardinali, like artist wengi tu.
Maze, our goal is not at the east or west, nini. Our goal is the Kenyan music scene as a whole. So, sisi tutaingia kazi, we'll do our work. And by the Kenyan music scene, we'll try as much as possible to capture it all. gospel tijui, but if how many times I saw, but like new age and like old school, tuangalie, we'll look at our industry, and one thing that we always say is right now we are in industry iko in very very safe hands. Sidhani kushaikuwa na a generation in music as this. The genge scene was very close, but like this is a special time in music in Kenya, so we are not focusing on only one side or what. We want to generally talk about music in Kenya, so R&B, rap, like all the artists as we can. So
and
it's just the beginning.
Yeah, there's this article I saw like on Twitter. It was a thread, in fact,
mm-hmm.
where someone was saying like music in Kenya is categorized by like classism, like
for sure.
There's certain music is just put out for a certain group of people. So walikuwa nasema like kuna ngoma zingine zikitolewa kuna a certain class of people waizisikiza like hizi mangoma.
That's bullshit.
So you say like if I can find the article ndo as I explain vizuri. Ningekumbuka vizuri like but what the message she was trying to put out is that classism ina run like industry. Unajua like kuna
okay, sasa ina run, mimi naweza sema ndo inaharibu. But that's bottom line stupid.
So walikuwa nasema like for like outside countries like Europe and America,
yeah,
kenye like our ten wanaeka like these products and there's like these products and I don't know the other thing, like the way they categorize the artist and the work they put out. So walikuwa nasema for America and Europe, that's how they categorize like their music industry. But for us, the Kenyan industry, it's just we put it as a class, like certain music is identify a class of people.
And that's really wrong. If you look at it, if 50 Cent atoe kama semeyo, kama venye amepigayo ngoma yake, many men, wasi wako like, hey, that's so inspirational, nene nene, msi unajua li grow up New York, Queens. Sasa wakadinali Munga kama nipigie freestyle niambie lapi yake venye ilikuwa skazo siwa. Nita kusema sasa, lakini ukiangalia ni bottom line, it's the same thing. People will tell us about their experiences, how they grew up, where they grew up at. This is part of what has molded them into the person that they are right now. So your stuff ya kukategorize mino nangani mbaya sana. I love feel a story like kama unaonanga shida kama Kenya, ni notice kuna kuangana like two things. Wasewa east
unapata
some people wako zile za ana wasewa ghetto ama sijui nini misses relate na hizo vitu ama sijui ni aje, like I don't want to fuck that. Upate guys from the west wasewa asali hata maybe hata asa kwangi na shida man. Asa juu atasema sema nini, asa tu wako tu kula mazuji buji for this. Wacha mababi utasikiliza hiyo. But if you look at it man, this plate is really big. We all can feed from it. Kitu tu ni iko, we need to embrace and love our own. Na yoni stuff imeanza kuingia Kenyan. Juu naza sema for the last 6-8 years there's a change. We have it squeezy nearly every weekend you have an event. No kiangalia even from the corporate, people are embracing what is there. Wakadinali wakipewa task first themed under them, walipewa in a way that nyinyi mtakubalisha mkuje mpige shughuli yenye venye mmezoea kupiga. Ukiangalia as Soulfest or as a brand, Sauti Sol kenye amefanya like as per their terms.
Yeah, that's the other thing which also I think people are talking about, like redundancy in like the type of artist you see in concerts nowadays. like you'll just see the same artist like in certain concerts. So the lady was explaining how she nowadays she prefers to go to these like live performances.
I get you.
Yeah, that's like nowadays. Yeah, because during events it's just the same artist she's seen before.
But so like she doesn't get I understand her POV, but there's also a change in that. Ukiangalia siku hizi lineups, it's very kwanza mimi one thing I like this. Sipendi hizi events major extreme napenanga. Like unapata like a crowd, a little crowd, mko like there's no VIP. It's all one experience. Unapata different catalog.
Those kinds of events.
Ukiangalia, we have so many artists, bro. We have so many people doing this shit. And there's one group I love, wanaitwa Fanisi. Fanisi ni group flani wana nika inahanga band. Inaka place nika kwa underground hivi kuna like kuna live instruments alafu hadi rappers wana wakadinana walikuwa wameperform ile ilikuwa na skill na wakadinana hiyo unasikia instruments alafu unasikia hapo unasikia munga wenye alikuwa na roga like ukiangalia industry wasianza ku notice that wewe mwenyewe ndio brand brand safe sio the brand you're the brand so if you brand yourself and keep as true to your roots then they will nini to you kitambo ilikuanga jishape kuje hivi for the corporate. But nowadays, vitu imechange. Right now, wakadinali stopped being kitu ya East. It's a whole Kenyan movement.
Yeah.
Brooklyn siya kitu ya vijana peke. It's like unangalia, there's a bigger picture to it. So, I think that's something you can talk about also deeply.
Like, the organizers for events need to like work on that and how the lineup of artists which they like put out because there are so many talented artists in Kenya.
But on the same I'd say, if you look at it, I think the real ones already made into it because if you look at it, it's very easy to have a midweek event, weekend. Unapata tu small, like a limited ama controlled crowd. And you have various artists performing.
Yeah.
See, just the same old shit. Alafu tena saingine, msia saingine kukua in various event is not a work of redundancy. But pia umsia kapo for a reason. Like the work has been put ni nina natokea. So, naweza sema, it's just a matter of time. Also, us as the fans, tuweze kui uphold. Ndiyo hizi ndogo, ama the limited ones, zikuje kuwa a major. Naona? And there's also one, there's, if Kunam say, she's an artist and also I'd call her an event planner maybe, MDQ, Mugani Drama Queen.
Yeah, yeah.
What she's been doing is blankets. It's very, very phenomenal. So, there's a same, I say to Kuna crucial point here industry. So, need to level up to catch up. As the artist, mean as a same, we have more than good. Like I say, wako proper. So as the fans, it's high time we change. When you have to change and let them embrace our own. So, mimi bambika sana nikiongelelea our Kenyan things. I love Kenyan so much. Na mina semanga, there isn't any competitive and mad scene as the Kenyan music scene. Because you name it, you'll find it here in Kenya. So, this is also like a wake-up call to other fans, like, okay, our fans, our listeners, and anyone out there, like, it's time to also change your POV. If you've always been critiquing on the wrong, I'm on another Kenyan industry at fault, or maybe people ain't doing as proper, review it and have your establishment. Isikue, what you're saying is based off what you hear from wrong people. Unapata? Nakuja unasema, usikia DM right. Umse uko ameandikiwa malaini anakuangako. Na unapata ni msi alisema, you've never listened to a project. You've never. Because it's very easy to pata. Msi anapush your agenda. Ni msi ameshindwa kufika level yao. Sasa inakuwa the only way to bring nini is to bring spite. So, take time, listen to music. And one thing I tell any artist the ones you've mentioned, the ones you're yet to mention. Kuna wase, kasisi, and we are many, and others are still coming. We'll take the time to listen and rate projects and give positive feedback and criticism. We're not doing this. Niki Vanyani Mwangalalea, Brooklyn. We've mentioned people like Biggs, Davaji, Young Louis, Brooklyn G. It's not that we've not looked at you to talk fikia. It's just that we can't do everything at once. It's a slow game. But keep doing your shit.
To get in there.
For sure.
Each and every one of them.
For sure. Give us projects. Give us EPs. Give us albums. Sell them, we'll buy. Events to attend. Like, to promote in this, we all get towards the same direction, hopefully. So, ikainika tunapiga bado hiyo team pamoja. So, mina feeling at times that I'm very honored to like do this segment, and I'm really humble at the same time. Like, it's not just it's in the same way I'm airing my opinion, it's also na feel kuna inaza ka minimal, but kuna say inaza manyasha, like they are also guys and you appreciate our work and everything. So I'm glad to be one of them. Now one thing is mimi nitaishi kuwa locked in Kenya. Like, music ya Kenya will always be in my heart forever. So, you'll keep cooking. Mtutole albums zaidi. Singles to any pia. Like, give us music and also more videos. Kama Brooklyn, maze easy album tutole any videos. Young Louis, give us a project. Davaji, turudishia kwenda Spotify and also keep up your work. Kenya naza sama tuko hawa wote tumetaja leo, like, keep up your shit. We'll always be here. Eh, like, si tunawa support na penda kazi yenyu. Eh, mi standing connecting ina kusema, unless connect ya kufungia.
I think you said all that we had to say. And this is a great segment, Manzi. That's been our time. And before we leave, I'd like to shout out all our followers who've been reposting. Follow us on all our social platforms. And follow us on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. Yeah, that's been our time.
So yeah, remember to follow Fresh and Clean Podcast on IG, Twitter, TikTok. More things come in your way. So, mkuwa na a very lovely week. Also, comment, share. We are always ready to uptake your feedback. Also, positive criticism. Where you feel you can help us in a way, we are comfortable, we are ready to get that. And if also there's a way you're willing to help us in any way, you can always reach out. So, yeah, have a lovely week. Till next time. Also, check out our last episode that we did, episode 25, on mental health awareness with the Untimely Podcast with Dennis. So, remember kusikiliza. Hey, more things come in your way. So, hii imekuwa time yetu. Hope you all will have a lovely week na mta enjoy podcast. Yeah, that's been all. Knock, knock, knock. Wagwan, guys. Till next time.